silindele ukuvuka nokubuya kwabafileyo bayophendula enkosini bacela enkosini bacela uzwelo bacela ushwelo silindele ukuvuka nokubuya kwabafileyo bayophendula enkosini bacela enkosini bacela uzwelo bacela ushwelo
Stay in the shadow.